Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe to boggi janga faanu hala Mamadou Samassi ko jam nyalli sakrabe hedibe. Bangal demal hikka 2024 wakor jun o ko golla ko hanti ben hantaaki sanne sabi telaji hono kabaru angere ngaje kanyo dun rafi ndenagu. Winitingol inde le jangnirde furba e de golonobe ko mun en hankasina hadal le komin jegobo bomako anya ka bami ardibe mairie. Leydi Mali ndi heddi ben hebi latirde idi goddi nyibaade le seriaji kedde annaru ndu yol stade Mamadou Bombo stade Mamadou Konaté Bamako lelugo Bouvier et stade Babou Mbattaware mo Sikasso ningon sembe kabarji amen hande kikide aljumaare idi août 2024 bismillah sakraw. Le Mali do won ko golla e le demal hikka le nokuji yogaji di rafndenagu wodi ndemobe be ben metta e kabaru o sabi bedadi e titalla ndenagu na wodi dun raf hebgol kasidina demal tamene nokuji goddi ndemobe hulti wide ben be ngala fecadale bangal mudun Mariam Koulibaly won ko be ngada fasango Umar Wagalu Al Sisi
nokku noddete di ñono remobe office wombe tombe kolliti wide no kam moy di gonde yardunan juddin hakkille sanne ka dum e tele fuube kolli nimse mabbe ñoloma hande ko be kebata engrais honno be jiddirino Amadou Koulibaly goto remobe to ñonoto wiyan yeli engrais di jotto ton e wattu yellebe keba kettangal gasa
engrais mobe dardi e feccere cioggu mudum o ka heeta feyi demobe kawrtube so lati dana wotere kanyum em ka wonko hebi so engrais o heba ka e wakkati mudum edum wayi timde tidal demobe alhal molidi amendi won le mudum no nyaloma hande o suuda ki fey goto hewbe hakkuni mabbe kanyu enka gese mu em ni tan daddori to wobbe be godda gallure ne kanyu enka remoyi gese mu em
non do wori nokko no dirtede yoru li lam motti be bino angreji di gondire feccirede so fondataaki hakkune jamar de ana metti sanne
la plipo hew en demobe fu angre o kalsi mudum elen jib mabbe be ittado pelle kewde demobe daranabe feccere cugu do angere handa no him fa dema wana hunu niwine so wana ni alanna ni dane gube jogi be kaborde
yakama wolo gem demo nokku no dirtede banyagara holiti wida ni gikkini gikke lobbo konairi bangal demal do etayde fu o wi wayde denago kutteji mudan wonde yotta debe ton o wi nokku le godda ton demo be ba yotta ton fis angere ngaydi kebama
angre o ana buti le lumongo ni hebay mi hore nga gelle battidi bajangara kanyu enka hebi fa hewi lehem egunobe so wari jodi bajangara ko hewe mu en fu turtuki yaad nukule mu em remoyde
dani kon ke
mi citede wi ko yimbele hewbe gonde yoppude nokkulu mudde li lamu sankane li lamu nyafinke fayotto yo kasaraji kammo ko nokkuno dirtede bla kutteji mudan wa yottade demal hitande hikka
ele la musika so ben wi ardibe gollirde dembal ben angrengaji di lam o buttu tugumudum fudam fudama feccere ton ko warata ben unyaaji sapo ton ngaji angre DAP NPK kayen ko bay unyaaji joyi ton ngaji ure men na totama yimbe ngonbe le region don demo be region tapone jeegom le temedere men alqadara bi do angrengaji di feccama gila nyandino ko idi jue e wi horejo gollirde ben demal le region o handi dum kanko alkasum barka hani dun imran akilu mayaga ngonodo to sigaston ken fasango alcisse
ce qu'il faut retenir c'est que la subvention c'est un appui
ko han famed ni woni daranagol amen fechere kalsi kando yobede fa heba ido chakuji angere yo ballani dum politita fey wiide demo o waram hokkede ko hasindine mudum fu bangal demal mudum balla amen mine hore o won lawul gol jokkata chakuji didi 50 won doketedo demo fu hana hokkede ko buri chakuji jeegom yella demo be got got mu en fu dan ko hebi ele angere o wadira ko han famed le hen kasenu woni chakuru ndu goto goto mudum angere o ko tawafu wina yidi temere jetti 50 mako hokirte do hore do so a holli caution ndugura
la presentation de la caution technique
sakra o to takla mo du kabar banga bem am facebook and x and twitter kido le kum jegobo bama ko ben ardibe mairie hankasenol tv de men yubugol winditigol inde sukabe ko jande leere men haana kado an yoba mama nyande noga idi juje jabbitundu den no wodi tiagal ko plantuji kewdi wadama ben wonande mesarabe jang sukabe lukuy non ardibe kum jegobo ful tv de wuldo sare wul yamra karfe e le mali den dum woni dugol winditigol inde e jande leere de abdallah jara woni joko jobo ben mairie kum merkumin jegobo wonko hanni kanko lali tangara kedona komi na ko hani lali tangara du fosan Umar Bagalo.
Ça a commencé à faire beaucoup de bruit dans la cour.
Dum fuddi wadude hala yoga e sarabe sukabe kolliti metti mudun en min kaldi e join l'école ngaji di ngala e jeyal lamu o min kaldi e lami academy ngaydi demi ngadi botu le odo botu kambe humilbe kabaru jande l'école kanya fayoto jobi ciudi école di e sarabe sukabe fu ana gonno ton wakande mi memno hala kande kambe jeebi ciudi école di be bi wala sariyawul golbe njiton ko hadata winditaade kasen e ciudi école di na ko halata no cioggu mudun wori demi kolliti bi wide yudun wana ngonga jagalde botu o timminde mi bi hono ko suko winditi tokasen e suudi lekkol so yoba ko on hana wadede sabide dum wala do sariya dum wana ngonga
legalement c'est pas normal
to gawtun ben hultam bidi jandiji vacances bongal jand urana jande lokol lo fuditi nyande go mun kenyan le commune soni alibert den gonsure gaw e gosi den no de do men jandiji di landin lanna maskobe lu ko be jandiji le gagne ben be madrasa be kanko men landini be dum be ben fedde gondo tun dum joni won ci lol sapo e jottubul mudun e wi mabbe di do kum kurwaji mbotta lewru lewrote dido jandeji di fandeli kawruji to baflobe tun hultama bidde men neddo goto jaru kenyaba baffi yobbi usuruji hitande kurdo duni TDRL ben gellel makku denno cagal imadraji diga di fedde humanide kbar mudun dun CVC denno yalla yettude mo yontere jabinde meri hokkimo den talkuru den teddu teddugol honni bengu le jankaku mitidan wiide cercle baflo be men ko ngaji kewdi gontun di jogite laaji yubgol loddi do usuruji di
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yatar meden non am palano men ci meme hala ciogu teewuji kay dun gaz nanno e lengal dun de helino ku jogal leedi di kilo teew holtam wi di hokne temere joy e gudi debbe e temere jetti nanno gaz o cycle mudu hokne temere men unyere temere jeegom unyere temere di unyere temere jeegom nanno banko do sigu sigasu e bankas kanyi gawu jamar de ko hali bangal mudu kete fotango Umar Bagalo
cogu kilo tew an sotte buɗ temeɗe jiɗɗi sefa ɗum mo gie woni e muɗum mo gie wala e muɗum temeɗe jitti tew dabaji pamari dow kilo muɗum yo temeɗe jitti noon butel gaz an sarsire temeɗe jiɗɗi ɗum woni ngel kiloji tati ngel kiloji jeegom an sarsire fa ujunere e temeɗe nayyi arande ɗo gawo ɗo miɗen carsiranno ɗum temeɗe jitti ɗo seguɗo min mbawa ñamde tew kasen saabi de kilo ko wonno sottede buɗ temeɗe nayyi ɗum yeehi fa buɗ temeɗe joyi e capanɗe nayyi ɗum fo eɓe mbiyamin fa hannde tiiɗayi gazan wonde sottede ñalawma hannde ɓamde ujunere temeɗe ɗiɗi fa yettade ujunere temeɗe tati wattu joni miɗen cooda gaz ɓamde temeɗe joyi yettade temeɗe jeegom nokkule goɗɗan ton fa temeɗe jeɗɗi coggu gaz ɓeydiki ɗum iwi ujunere ɗum yeehi
bangal muɗi kabaru meɗen yontere nde ɓen jahan ɗe kamɓe déplacé en sa ñafuke kaña ɗum jeytima wuri rewɓe runde afrique ɓeydade bonandaji jam gaɗa nokkujogaji leydi ndi intal ak bilal heɓani ɗum keɗɗan fo sango Umar Bagalo.
Min puɗɗiran ɗiɗo kabaruji ñalawma keƴƴanaɗo rewɓe lerumde afrique nde ko yambinale capantati e goho lewru joyi ƴaɓɓi noon du le leydi mali ndi ɓe ƴewtiki yalla hono sariyawol rewɓe ngol wori ko ɓnoder loi 052 kollitowol wiide le gollirɗe laamuɗe kañe le gollirɗe mawɗe le temedere fo capantaton ɓe tawe yo rewɓe fande jokkititto ɗiɗo kabaruji le balɗe ƴaɓɓinoɗeɗe ɓe mbi ko yata galleji temeɗe jeɗɗi kañe en joppi nokkule muɗum en ɓeɗo yimɓele jottiki san kañe e ñafinke laamu koɓe wonɓe toon ɓe kollitide immadaradia no gonde waɗede ley hen ɗum e tawede fo kanko maire commune soɓɓudu ɗum won to ñafinke to o wi ɗiɗo bitti kutteji muɗana wawi yettade kono ayiri bangal demal hitande hikka nde le communiqué mo météo waɗi holliti wiide kammuji mawɗi ana mbawi tuɓude le leydi ndi ɓamde capantati lewru juillet fa yettiyade jeegom lewru août hitande 2024 ɓe mbi jamande wattano hoore muɗum hakkilla e sanne saabi ɗiɗo kammuji matete le réseau ngaji ɗi fo sowona tawdini kañe kidal
hanka se lidi malindi mel latirde tati jogi di yambiri kaf denno tiagal 26 mars bayrama nyande alkamsare de latirde di goddi di woni bobe sad bomba tawr trawori to sikasu e kanye latirde morkonati to mugrobugo bomko do dido fu mu intama foy woyay denno di men kawrute kewde kedda narndu na wade dido nokuji di sekabe do katene kabo yanmi to sar fu tawde bangal whatsapp 715 99 76 19 bangal den bembal amen mangal e kanye Facebook non ko non kuna funduna wodi 37321 mere mere non ko famdi fu buddi noga tawle telephone joom do sedo wetro meden magazine yotor meden magazine yo kabaru kebal yoydum kabaru diwoji imbem gollirde hayre woni mali airlines s denno yalan be do fam do kor mudun kanko ben Ousmane Niali Bouli wonko hebani do faba hejab en yogabe kedno fasam kanko Ali Cisse yo en kirijo
jude hitande 2023 tiagal ko yana le dirisi horejo lamu hakkundaji hodi tibite darnan gollirde avioji le mali le nde hitande water ministre kumeni yawara kanye mo kebal alhuseni sanu kanye du je irisi do yottingol o ania ka o chakitido wanchadere de hollitino
je voudrais dire par rapport
min yidi haltude ni wiide golleji bangal joda hala fa darna compagnie di worgal inde leedi mali waran jokitade womti dalaji yogaji gondu matade lehem ga wonda ci goddi di mi kolita wiide mi nanga yalla ya warta ele di worde an heba fuditide no yawiri leede amendi fewde leede godde le rule afrique buri fu yarde guinée burkina niger fayto leede russie hore
et même en russie ici
tadale nandude kebanama jogala sabi conseil des ministres ngado alalbare chapantati go holle julien dou holi tam wede leedi meden di waran darna gollirde kejanande avioji be noddiri mali airline sa anya pamado le kawrital hitande fu bangal yawara de hitande 2023 dun ko wawi yafinde yawara jamare de hakunde e region ngaji de himbe mali ana belti e o kabaru
conseil des ministres du gouvernement malien annoncé la création d'une compagnie aérienne avion dum beltina masane jati du kiwar lobbo wala mi faciliter déplacement malien à l'intérieur comme à l'extérieur du pays vraiment jone nouvelle lobbo jati beltinama
jagun kobe mobe ana kipi ya waradi avioji fuddai le mabbe ana hen Boubacar Diko andirteedo Gaston jokko hore chambre de commerce gawo e Aboubakrin Bay andirteedo Aboutal horejo julabe famarbe wombe tumbutu e koliti wide dun beydan kebal mabbe
darne mudum moram matet jati tumi kebi di worgal ngoro immade leedi mali joho ele leede fu gonde nuruna afrique ne dum waram nafude men sanni dum darne no yawiri jati woni ko min jidi minen ka fay gollobe service dum wanan nafude dum en kanyu en dum nabude yimbe ka nafamu dum maram mawnde sanni ngako nawru bangal adugol marchandise ngaji ka darde mudum matstake sanni
wole marchandise no
tagal golleji gadoji andindo kabaru kebal docteur Abdul Karim Jamutene hakkilo mudon kebe fuppa wide do nde gollerde mali habata nafamu dum
lorsque ces compagnies réalisent
so dido compagnie ngaji wonko hebi usuluji dum jobata di dum tawa malidi amendi jeyi nadu leedo godde jeyi kali leedi amendini heddoto jonka ko hebete tiagal subi jobi lampaji de bekani yude di kafu jeydo entreprise oni heddorto keddede so lamu leedi amendi hebi darnude odo compagnie ko hebete le hen ko fu leedi amendini heddorto dum nafamu dum wara mawnde san dum waram hokkude golle bibbe leedi mali hewbe
d'emploi au malien
timode honjotobe du kolite hakilaaji en wide fu etingul yawar avioji mali beydan kebal leedi mendi wada dun natdiral hakkunde le fongol